abaphezulu yezihlalo nezinkulu zasemhlabeni abafumi noma wenyukela indlela ibanzi mfiso gekela kephuma bemazulwini uthi mtanami kanukhalelani kobekhaya emazulwini bavumile
ayabuza abantu